It's not the boys.
Maisha ni safari sio na tafsiri. Ya kesho siri. Usimzala umutu leo kwani haujui kama kesho yake itakuwaje. Ya kesho siri. If you not somebody today, if you not somebody today,
if you not somebody today.
Ya kesho siri.
Safari ni ndefu, yenye changamoto nyingi. Wazuri wachache, ila wabaya ndo wengi. Unajiuliza maswali, 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 utapanjika jamaa. Mwenzako wafikiria ya kesho, warudilia ya jana. Safari.
Usitamani vya watu pambania vyako. Hii maisha ko komplike. Na hii safari haitaji watu kupigana au kukorofiana.
Maisha safari, kuna kupanda na kushuka.
Hii maisha safari, ukianguka pambana wainuka.
Maisha safari, kuna kupanda na kushuka.
Zala na mbango teka ngamo tema. Tokende.
Safari, 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 safari.
Mimi samaka nisipamba, oyo mokili hibiso nyoso tokulika.
Safari, 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 safari.
If you not somebody today, if you not somebody today,
maisha safari, kuna kupanda na kushuka.
If you not somebody today, if you not somebody today,
maisha safari, kuna kupanda na kushuka.
Sun Records.